mo ma o
kole e duniyaru no tefa heba safare den gam wakkati jigon leydi ngodudi bawde tan safare den tawete min tigili sigila ko min joddini ko wawta hokki leydi de gala bawde do be nawtoro kural gal fedde leydi duniyaru fodi aadi hokkugo leydi grand britain gollirde leydi india to safareji watte han kural astrazeneca wade dum gollirde no gadore duudal safareji imin golli ditta der sigila kokkol himbe safare de leydi duniyaru gere kural astrazeneca fu wada kana grand britain company mo serum institute of india kure gadaden no der kure gaddade leydi niger e kerol leydi e gala bawde fu hano e leydi afrique on fu he leydi duniyaru
en afrique mais qui sont partout dans le monde
dum woni den kural gongal no tufe der afrique gal kambe tufetede togomde en fu gotum
ce vaccin a reçu
kural no gal fedde leydi duniyaru hawjini e fille cellal yardori e maggal yidi goto on do nino kural astrazeneca no woni no gollide de leydi duniyaru fu nonno no leydi duniyaru yardori ko vax do fi labi cellal himbe denne wattako kural wadi ko hebatako no kujogo gande ewama hun non ko wawta torri jihobe jahangal hunde non ko leydi fu andani emu denisa arma no wodi moddinol
no wadi
neddo no wawi artorade sinopharm sakitoro astrazeneca
non le melange ne peut se faire quand
kural mun watta kena hano kulli gattade der mun no nandi hano jom misali hano paracetamol enivakin ko denis no kural lumako to dum wadete no sedi denne dum wawta hawtede nani kuregon ko gadol majji no nandi dum fu no wawi hawrodire amma watta ko kurede gadol majji nanda hawrodire dey ewtinaki no don wadde sedda sedda idun don heba ande kesse dow no kure e wonno wadire
découvertes qui sont faites et qui nous sont